You're with SBS Radio.
Muranka ku aadan xurriyadda diinta ayaa ku soo aaday xilli aan u fiicnayn isbahaysiga talada haya, maadaama ay wajahayaan doorasho gaar ah oo ka dhacaysa kursiga Wentworth ee Sydney. Kursigaasi ayaa ah meelaha dadka ugu badani ay ka codeeyeen codbixintii guurka dadka isku jinsiga ee dhowaan dhacday. Doodan ayaa qaraxday kadib markii si qarsoodi ah warbaahintu ay u heshay hordhac kooban ee dib u eegid ay sameeyeen guddi uu madax u ahaa Philip Ruddock aysana ku talin in shuruucda hadda jirta aan laga cafiyin iskuulada diimaha ku salaysan inay takooraan dadka isku jinsiga ee isa soo jiita. Isagoo ka walaacsan cawaaqibka siyaasadeed ee ka dhalan kara arrintan, ayuu Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ku dhawaaqay tallaabo lagu mamnuucayo in iskuulladaasi loo ogolaado inay takooraan ama iskuulka ka eryaan ardada isku jinsiga ee isa soo jiita. Isagoo baarlamaanka ka hadlayana, hoggaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa ku baaqay in mamnuuciddan la sii ballaariyo.
This morning, when asked about laws which allow discrimination against LGBTI teachers, the Treasurer said, and I quote, I don't think these laws are
right. Saka mar la weydiiyay shuruucda lagu takoorayo macallimiinta LGBTQI, qasnajigu wuxuu yiri, ilama saxsana shuruucdaasi. Waxay ila tahay inaannu hubinno inaysan jirin takoor ka dhaca goob shaqo ama iskuulladeenna. Ra'iisul Wasaaruhu ma ku raacsan yahay qasnajigiisa, ayuu weydiiyey. Ra'iisul Wasaaruhu ma ku raacayaa Laybarka inaannu xaqiijinno in macallimiinta aan laga eriyin shaqada sababtoo ah qofka ay yihiin ama cidda ay jeclaadaan, iyadoo dowladdu ilaa iyo hadda diidan tahay inay sii dayso warbixinta oo buuxda. Ra'iisul Wasaaraha ayaan sheegin isbeddelkan inta uu la ekaan doono. Laakiin Scott Morrison ayaa markiiba tilmaamay cidda awalba ka mas'uulahayd in waxbarashada iyo shaqooyinka qaar la yiraahdo sharciga takoorku ma qabanayo.
The issues raised will be addressed through the process of our response to the Ruddock review, and this fortnight I have asked to work together.
Arrinta laga hadlayo waxaanu ku xalinaynaa nidaam aan uga jawaabi doono dib u eegidii Philip Ruddock. Labadan asbuuc inta lagu jiro, waxaan weydiistay hoggaamiyaha mucaaradka in caruurta iyo macallimiinta wax cad loo sheego. Waxaan ku leeyahay hoggaamiyaha mucaaradka iyo xubnaha mucaaradka, ma yeelayno inaad annaga cashar nagu siisaan arrintan idinka laftigiinu aad samayseen markeedii horeba oo takoorka keentay. Cod aruurin ay Fairfax Ipsos sameeyeen ayaa muujinaysa inta ay la'eg tahay cawaaqibka xagga codadka ee ka iman kara, iyadoo 75% dadka la su'aalay ay ka soo horjeesteen in iskuulada diimaha laga cafiyo inay ama qoraan arday ama shaqaaleeyaan macallimiin ah dadka isku jinsiga ee isa soo jiita. Shen Naruyanu Samay oo dhanka xuquuqul bini'aadanka u qaabilsan ururka Get Up ayaa soo dhaweysay cod aruurinta.
Fundamentally, what the last week has shown us is that Australians stand united against discrimination.
Tan ugu horreysa waxaa asbuucii u dambeeyay uu muujinayaa in shacabka Australia uu ka midaysan yahay sida ay uga soo horjeedaan takoorka. Waxayna arkaan inaan takoor boos ku lahayn hay'adaheena dawliga ah iyo iskuulada oo aan loo isticmaali karin sidii hub lagu takooro caruurta iyo macallimiinta. Iskuulada Katoolika ayaa sheegay in wixii isbeddela looga baahan yahay inay difaacaan xuquuqda iskuuladu ay u leeyihiin inay diintooda gundhig u tahay, iyadoo dadka aaminsan doorbid gaara la siinayo. Laakiin Senator Darren Hinch oo ah senator madax bannaan ayaa doonaya in iskuulada dadka takoora iyagoo ku salaynaya xagga galmoodkooda laga mamnuuco in la siiyo lacagaha dawladda.
The fact that taxpayers' money is going to fund these schools is wrong, and that is why I've called on the government that they should work with the terrorist states.
Xaqiiqda ah in lacagta canshuur bixiyayaashu aado iskuuladaas waa qalad, waana sababtaas taan ugu baaqay dawladda inay la shaqeyso maamulada gobolada si loo helo shuruuc loo siman yahay oo looga soo horjeedo takoorka. Waana inay ka joojiyaan maalgelinta dawladda iskuulkii takoora macalin ama arday iyagoo ku saleynaya qofka ay u galmoodaan. Senator Hinge ayaa motion uu ku doonayo in iskuuladaasi lacagaha maalgeliska looga jaro lagaga adkaaday hal cod, wuxuu se wacad ku maray inuu hawshiisa halkaasii ka sii wadi doono.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.